Jeremiah 4 verse 1. Uma uphenduka Israyeli usho Jehova uyakuphendukela kimi. Uma ususa ebusweni bami izinengiso zakho ayikuntenga-ntenga.
Verse 2. Uyakufunga ngeqiniso nangokwahlulela nangokulunga ngokuthi kuphila kukaJehova izizwe ziyakuzibusisa kuye, zizibonge kuye.
Verse 3. Ngokuba usho kanje uJehova kubantu bakwaJuda nabaseJerusalema uthi, "Qathana umqatho wenu, ningatshali phakathi kwameva." Verse 4. Zisokeleni kuJehova, nisusa amajwabu ezihlizweni zenu nabantu bakwaJuda nabakhile eJerusalema, funa ukufutheka kwami kuphume njengomlilo kuvuthe, kungabikho ngakucima ngenxa yobubi bezenzo zenu. Verse 5. Khulumani kwaJuda, nizwakalise eJerusalema nithi, "Bethana macilongo ezweni, nimemeze nithi, buthanani singene emizini ebiyelweyo." Verse 6. "Misani ibhanela elibheka ngaseSiyoni, nibaleke ngimi ngokuba ngiyakuletha okubi kuvela ngasenyakatho nokubhujiswa okukhulu."
Verse 7. "Ingonyama iphukile esihlahleni sayo, umchithi wezizwe uyeza, uphumile endaweni yakhe ukuba ulenze izwe lakho libe incithakalo, ichithwe imizi yakho kungabikho ohlala kuyo."
Verse 8. "Ngalokho bhincani izindwangu zamasaka nikhale, niheule, ngokuba ulaka oluvuthayo lukaJehova alibuyanga kithi." Verse 9. "Kuyakuthi ngalolo suku, usho Jehova, inhliziyo yenkosi iphele kanye nezinhliziyo zezikhulu, abapristi bayakumangala, abaprofethi bethuke." Verse 10. "Ngase ngithi, hawu nkosi Jehova, ubakhohlisile nokubakhohlisa laba bantu neJerusalema ngokuthi niyakuba nokuthula, nokho inkemba ifinyelele emphefumulweni." Verse 11. "Ngaleso sikhathi kuyakuthiwa kulaba bantu nakulo iJerusalema, ishisandlu elivele emadulini angenalutho liya endodakazini yabantu bami, lingayukubahlakaza, lingayukubahlunga." Verse 12. "Umoya omkhulu kunobukuba kwenziwe lokhu uyakuphuma kimi manje, sengiyakukhuluma nami kwahlulela kubo." Verse 13. "Bhekani, uyakhuphuka njengamafu, inqola zakhe njengezivunguvungu, amahashi akhe anejubane kunezinkozi, maye kithina ngokuba sichithiwe." Verse 14. "Jerusalema, hlanza inhliziyo yakho, kuphume ububi ukuze usindiswe, koze kubeni imicabango yakho emibi ihlala phakathi kwakho na." Verse 15. "Ngoba izwi liyamemezela liphuma kwaDani, lizwakalisa okubi kuvela ezintabeni zakwa-Efrayimu." Verse 16. "Khumbuzani izizwe, bhekani, zwakalise eJerusalema ukuthi kufika bavimbezeli abaphuma ezweni elikude, baliphakamisa izwi labo ngakuyo imizi yakwaJuda." Verse 17. "Njengabalindi insimu baphezu kwalo nxa zonke, ngokuba lingihlubukile, usho uJehova." Verse 18. "Ukuhamba kwakho nezenzo zakho kukwenzele lokhu, lokhu kuyingozi yakho ngokuba imunyu ifinyelele enhlizweni yakho." Verse 19. "Zibilini zami, zibilini zami, nginobuhlungu enhlizweni yami, inhliziyo yami ikhala phakathi kwami, anginakuthula, ngokuba luzwile mphefumulo wami izwi lecilongo, ukuhlatshwa komkhosi wempi." Verse 20. "Uyamenyezelwa ukubhujiswa phezu kokubhujiswa, ngokuba izwe lonke liyachithwa, amatende ama achithwa masinyane, nezilenge zami ngokuphazima kweso." Verse 21. "Koze kube nini ngibona ibhanela, ngizwe izwi lecilongo na?" Verse 22. "Yebo, abantu bami bayiziwula abangazi, bangabantwana abayiziphukuphuku abanakuqonda, bahlakaniphele ukwenza okubi, kepha ukwenza okuhle kabakwazi." Verse 23. ngabuka umhlaba bheka wawuyize wawungenalutho nezulu lalingenakukhanya. Verse 24, ngabuka izintaba bheka zazamazama onke amagquma anyakaza. Verse 25, ngabuka bheka kwakungekho muntu, izinyoni zonke zezulu zazibalekile. Verse 26, ngabuka bheka izwe elivundileyo laliyihlane, nemizi yalo yonke yayidiliziwe ebusweni bukaJehova, naphambi kolaka lwakhe oluvuthayo. Verse 27, ngoba uJehova usho kanje uthi, izwe lonke liyakuba incithakalo, kepha ngiluqeda ngokupheleleyo. Verse 28, umhlaba uyakhala ngalokhu, izulu phezulu imnyama, ngoba ngikukhulumile ngikuhlosile ngingasolanga futhi angiyukubuya kukho. Verse 29, umuzi wonke uyabaleka ngenxa yomsindo wabamahashi nwabemcibisholo, bangena esihlahleni bakhuphukela emadwaleni, imizi yonke ishisiwe akakho ohlala kuyo. Verse 30, lapho usuchithiwe uyakwenzani na? Noma wembatha ukubomvu, noma uzivunulisa ngezivunulo zegolide, noma ugqaba amehlo akho ngomuthi uzenza muhle ngeze. Izithandwa zakho ziyakudelela, zifuna ukukubulala.
Verse 31, ngizwile izwi njengokungathi elo nemihelo, usizi lozibulayo, izwi lendodakazi yaseSiyoni eheheza ezelula izandla zayo ithi, maye kimina ngokuba umphefumulo wami uphele amandla ngababulali.